Osunachi, Indon Records, producer Philo, Eten Boy, Hack Music Family. Okay. Mirwa tini ya dusi, itenge ele, appetite ni kani wama hainesi. Memu mafutisi, kani memu mafutisi, memu mafutisi. Okay, take your validity. Hale tena mitu illuminationality. Aye, cooking ability. Hape tena mintu adapt your activity. Wow, hika means guys, wale tena davasi now. I'm the first man ilupini madadi. Dikete ni yoworo maari haki. I'm so smart, mema ngaluma diyo. Zirana lera so inengaluma leta leta. Zamba mi haksi ape lumi e ule ule impasda mfara. Eringa miogo vule vule mastermind baby galale mi lule lule. Boro di ma vule ziri mi ma love love. Iri dobe magasi ga dobe da sweetie. Baby, are you ready for the
Mirwa
drama?
Mirwa tini ya dusia itenge ere. Ape taiti ni ya kani wama haine si. Miamu mafutisi kani memu mafutisi. Miamu mafutisi
hey, iya kuba aluminidi dimani.
Mirwa tini ya dusia itenge ere. Ape taiti ni ya kani wama haine si. Miamu mafutisi kani memu mafutisi. Miamu mafutisi
okay. Okikindra matibadi mukipe roto asi. Ocho kinuweza kwa mbali like Superman. Himki face to face mokwa kitapsi. Chat confused then ki mungu wariku. Osikik mungu ono kindra mentira. Kinga mentira they will still respect me. Swale paska ile mifrisi foska. Baby kamalera will take you to Alaska. Muziki la nyani meeting a mani taska. Twizy twiz mafenga meni fanda. Sunati magico metro vini mimpara. From bari ends to the music industry come on. 1997 my kids kizoku. That's why you see me boom like a asula. Leba kasema be mito mini mesuku. Brother le lumini I'm bad like a
yawa. Mirwa tini ya dusia itenge ere. Appetite ni ya kani wama haine si. Miamu mafutisi kani memu mafutisi. Miamu mafutisi
hey, iya kuba aluminidi dimani.
Mirwa tini ya dusia itenge ere. Appetite ni ya kani wama haine si. Miamu mafutisi kani memu mafutisi. Miamu mafutisi appetite ni ya kani wama haine si. Miamu mafutisi kani memu mafutisi. Miamu mafutisi
hey, iya kuba aluminidi dimani.
Mirwa tini ya dusia itenge ere. Appetite ni ya kani wama haine si.